Nitakufuata uliza swali na jibu utapata. Oh baby, forever si time inatosha. Wakiuliza naringa naringi ya nini, jiulize we ushaipendwa hivi. Kazi ya roho usipe akili, take my hand I will follow your lead. Wakiuliza naringa naringi ya nini, jiulize we ushaipendwa hivi. Kazi ya roho usipe akili, take my hand.
With my eye, polo ya wanyamse. Kosa ni meferi chel nyamama. Ah, imayamuya. Ilolololo. Nalishwa minofu na wangono. Shida zangu zimebadilika. Si za kulia, za kutafuta nguo.